So let me try to keep it cool in case of it's a spook. So why you see me as a fool who look who starts and good? We gonna celebrate this and I'm in shy juice. It's for $1 lippy saga when you cut the story. It's a summer plus the ono, I'm only low holy. It's a gonna do ban it up, cut it by toes. If a song is for no good but nice, no must not afford. It is a speaker, well, it is in under school. So I'm gonna choose it, that's just the flow. Now it's a solution to more. If you're not just a loose vibe, I'm gonna sub a born. Yeah, and what you see is what you get. So kaloku buza ngama ungisize phela una next. Mina ngifuna ukuzenzela okwami ngiyeke phansi nge-stress. Lana ngifuna i-story cabanga i-chose sifakele u-cash. Sifuna ukuvathi nasidedele umsindo sikhipha nehleka. Akekho ozokhethela uphilele ukuvuka nami ngibe fresh. As I'm from the deepest city ungathukilesa sirelax. Uma singena kwamkhizi bathi zakhipha abanye balele. Sisama mina ngihluphi kakhulu ngilahlela i-vest. Bagqumbisa uthando uma ngifika kuvele thiwa sibangele. Namsindo sebetheleka sibuka ngeke baqede kawo. Phela thina sayinamele sande izinto ey'nkulu kodwa ukhiphi siyakuthathela. Kucabanga ukuthina ungenalutho uyasiphampela. Ufuna ukuphila kahle yami impilo ngizoyisukumela. Ngakabi nalutho kodwa ngeke ngife ngihlukuphela.
Usenzela ngendaba mina ngifuna into. When I think it's all good phela nama ngiphoxe. So I got dreams mina ngifuna ijozi. Lebethi ziyakhipha ngaleni ekhole. Usenzela ngendaba mina ngifuna into. When I think it's all good phela nama ngiphoxe. So I got dreams mina ngifuna ijozi. Lebethi ziyakhipha ngaleni ekhole. Usenzela ngendaba mina ngifuna into. When I think it's all good phela nama ngiphoxe. So I got dreams mina ngifuna ijozi. Lebethi ziyakhipha ngaleni ekhole. Usenzela ngendaba mina ngifuna into. When I think it's all good phela nama ngiphoxe. So I got dreams mina ngifuna ijozi. Lebethi ziyakhipha ngaleni ekhole.